I've been patient na sala, situations headache ni msala. Naomba mercy from Allah, niboreshe nweke imara. Hii keki ya taifa misjala, sibuteki making shingdala. Mguu kwenye breaki siweki, stetereki steady in Allah. Nisha jidanganya vya kutosha, mpaka imani kwenye maamuzi yangu imesha disappear. Daily naongeza tu makosa, kila nkijaribu kutafuta tena namna kupatia. Life linaweka mbele yako vile unavyo viofia, ndani ya muda sio tarajia. Unaowadhania next wanakuchenjia, ila ni matarajio ndo yanafanya tunumia. Steady keeping my balance, focusing overtake distractions. D&D avoiding disturbance, miskati tamako take actions. Mungu hajanijalia another day, ili nijifungie kulia tena another day. All day every day fight by any means anyway, usitoke kwenye way ukitafuta way.
Sintopoteza bwana ukiwa upande wangu, mana wendo njia, wendo mwanga wangu. Unanilinda dhidi ya watesi wangu, hata mbele ya mauti sitogopa kamwe. Na sikati tamaa, sijakata tamaa, oh yeah. Sintokata tamaa, siwezi kata tamaa, oh
ya kukata tamaa. Unaanza kusaidia kutimiza ndoto zao waloshindwa kukata tamaa. Imebidi wazikatie tamaa, juhudi na nguvu lizoweka kutukatisha tamaa. Pombe, madawa, cigarette havisaidii maumivu yakifika kwenye moyo. Silent kama gari ya umeme, siwezi lalamika njia nzima kama toyo. Kifo ni sherehe ya uhakika tunaingia, siti zetu wote ziko wazi zinatusubiri. Staki kuiharakia wala sitamani, nikute niko board zamu yangu ikiwasili. Kaniumba kwa mfano wake yeye, naamini kila nachotaka kiwe kinawezekana. Itabidi nondo, kokoto, cement na msalaba viwe juu yangu ili niamini imeshindikana. Steady keeping my balance, focusing over take distractions. D&D avoiding disturbance, miskati tamaku take actions. Mungu hajanijalia another day, ili nijifungie kulia tena another day. All day every day fight by any means anyway, usitoke kwenye way ukitafuta way.
Sintopoteza bwana ukiwa upande wangu, mana wendo njia, wendo mwanga wangu. Unanilinda dhidi ya watesi wangu, hata mbele ya mauti sitogopa kamwe. Na sikati tamaa, sijakata tamaa, oh yeah. Sintokata tamaa, siwezi kata tamaa.